Who's your hand? Paddy man, chameleon. Emmanuel Ali.
Madagascar.
Zero ukaja kwangu natamani kuwa hero. Umechoka lala bila pilo. Nyuma ni kwako hata una godoro. Pesa natamani hata kipalo. Kweli Mungu sio Apollo. Tulimuomba litupa bila chayo. Tunasema Mungu pia galamane. Oyagala neva timbe kubipane. Mutimbe frangi neluzane. Ofunde muwabana mafunde mimi kwano jifunde mwana yata. Tubasanyi wetu ba mugwase. Mkama wampala muza jisoyate. To make it some better day. I remember the words you said. You wanna be big someday. Oh, yagala never tibe kubi pande. Baku tibe, frangi na lusande. Ufunde muwabana, mafunde mimi kwano, jifunde mwana yatabo. Tubasanyi wetu, ba mugwase. Mkama wampala, muza jisoya te.
I love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you.